ngithi kudala ngihamba ngikhudla ngisula. Shaya umthandazo kusovuleka amazulu. Ngithi kudala ngihamba ngikhudla ngisula. Shaya umthandazo kusovuleka amazulu. Kufuna impumelelo nami ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Nami ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Indlela umuntu ayihambile yinde. Indlela engisazoyihamba yinde. Indlela umuntu ayihambile yinde. Ngeke ngijike ngakafiki. Noma ngikhombe phambili ngikhohlwa la ngiphuma khona. Noma ngikhombe phambili ngikhohlwa la ngiphuma khona. Noma ngikhombe phambili ngikhohlwa la ngiphuma khona. Noma ngikhombe phambili ngikhohlwa la ngiphuma khona.
Inyembezi zika mama zweni phansi. Ngiyazi umdala uyambona. Sebenzele ukuthi ngibe nazo impahla zesikole. Ucabangele ikusasa lami ngapha ukudla kwayizona. Bible etafuleni angifundisa ukukhona. Wonke amanxeba azophona. Athe ngisiphathe ngokukhulu ukuzihlonipha nokuzethemba. Reason for the spring in my step, I was born in September. Regardless of all the pain, it's the love I remember. And I'll love her forever.
Ngithi kudala ngihamba ngikhudla ngizula. Shaya umthandazo kusovuleka amazulu. Ngithi kudala ngihamba ngikhudla ngizula. Shaya umthandazo kusovuleka amazulu. Ngifuna impumelelo nami ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Nami ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana. Ngifane nabanye abantwana.
Motho a robale ka baka la ditoro. Bosigo a ke na boroko. Ke latlhile ditsala botshepo le bokgotso. Ne ke tlhoka thuso ba phuthile matsogo. Re rapela Modimo a re itshwarele diphoso. Re bule dipelo re fe matlhogonolo. Re bankanyetse tsela dilo di ne bonolo. Kgale re di bona dimakatso le metlholo. Kgale re di bona.
Indlela umuntu ayihambile yinde. Indlela engisazoyihamba yinde. Indlela umuntu